yam de joni jabori mintaji chapade tati kibaru jimode fulfilde komir Omar Hamajanga ta doma sinaje de goydi sani sakanani ko kibaru jimodo ander ko kibaru jideni en kala e wide ko tewtu ko latol bal coupe led adnar ko no da tenda Qatar hande la serwon ko France fi doita e Maroc dum woni latol bal fecher hantore de bibbe leddi Niger wabbe kali ko ji ender latongol no mbien leddi Niger kan woni ko suba e lawanga dum woni dewtere bunde wadde e hokkude dum barjari indi tirandi gonkur ko dubujinaaji didi e noga e tati mingartana on do majju nafaka orgal sogeji bi tengal tax force cda wonder lawol durwi digol golleji hirnyereji der sahel kawon ko kartita yewtere meden pindinon gor jamirte modda yerno kaluna dem fedde la tobe balbe france hande la sara won ko pi doita e maroko kolatal bal fecere hantode tewtugal coupe leydi adnar ko woni e hore mun to endan qatar yidube pelle didi la toje hande la sara be kolli ko ji e majjum wakat salamat kadir yewtire mabbe
neddo fu andi filatul bal famon ko afrique wawan hebude coupe ko enda de maroc yari yesu de tittinkina ko mudum to fedde de enda heban jalorgal do fedde leydi france
tula africain hella leydi afrique kanni gidumi heba denni leydi maroc gommi mido jingana gan wadi fu deni leydi afrique gon hebi coupe ko le duniya leydi afrique no natan der tarik mo duniya mi hegida gatan didi hebolum ni dum timminta
de enna go
min faransi de no lata kan gonnami amma helawol gol enda gada maroc gommi komi eledu kan woni maroc heba jalorde faransi bani go
si le maroc est arrivé à ce
c'est ne fait de l'atol bal maroc de yotte ke nokko endan wana olu non
je jonne ne wa wiide hunde fuko wa lato wade kanon woni france wadata an wadiranno l'atol bal mudum donc ay l'aide afrique do enen ka kuude yide ni si e maroc kany won ko hebi kaw
le maroc qui remporte ce match
emi kentende do ne bi en kengal la sar woni ko argentini hebi yaadu yeso l'atol bal hantode wakati fi dune e croatie ko watti be tati e bolum nanni biende woni lawal arana ko neydi Niger suba wadude tewteru e tewtude e hanbe hebude mbarjari ko wite gonkur ko dubujinaaji didi e nogay e tati dum pelle kawjido filla jangobe dewte tawade do ley resioji nayi no chuboyto dewtere burnde wadde Mazarin Said ardido nde fedde nani ko wi Rafika Tardomo
le choix du Niger
kan hokka lawol subade do defte nay cubade enda burnde fu wodde CCFN sudu tariki France ko taado en Niger kan du yami ko to tawe lawo ngol lato to Niger do hebira sabu projet no lati no nafa sanne dum hokka ndakam jangude defte hore mudum ko ardira e majjum woni umma tor tawe hen fa wodam leydi Niger do kaw leydi arandi de Afrika hordore Sahara ko fa hande du kono burndugo ngol wada der lawo ngol do himbe sappo kay woni ko ada fa wada subagol do defte minda de enda defte du kono fu winda kana bindi francire kano wawata wi ede ke sabu rawane nen andi dewter go wada ma wiete Mohamed M Garcia lati leydi Senegal no enda kano woni dewde fu de binda ma francire kano wana himbe halobe de nga francire wonno winda
de plus en plus impliqué dans le les choix et les sélections de l'académie.
Nani mbien Idi Musa prefet modogandu chikenga atalato no ardi haurinde tefude mbala nder lawol wadde tugal gamduru bidde enyaw olol ko wiete fievre jaune ngal yil tula yilaru ndu yilaru tugal duno fuddete sappo e joy leru decembre antano gay mudum docteur Soumana Haruna loctoro jomado loctoro nde dogandu chi nani ko wi Aliyo Baba domaj
depuis environ 1 ou 2 mois
ko wadata lewruni yaade lebbi didi komin kebi neddo gon tawrado e nyaaw olo ngada don ewtinama latake gonga gam machine on tabbintini ko nyaaw olo no ngada dum famama nyaaw gon rabi himbe dubbe de loktorore dogon duuci gollawol wadi gomnati hautade himbe ballobe be kabbi anniya be gatti cede ko wadanta himbe wuro dogon duuci tufol kural no gal hisinta himbe nyaaw gon sukaɓe wonduɓe lebbi jeenayi fa yetto duuɓi capanɗe jeego'o kamɓe gaɗante kural kisnowal neɗɗo ñawgu. Gonduɗo ñawgu de ni ñawtaka no woɗiri eɗum wawi wari joomum. Ɗum waɗi min koɗi dabare ngam himɓe kisne ñawgu.
Nani mbiya le wakkati peewal o hawtaade henndu kamɓe jaangol ñawuuji kewɗi no sorkiti njer mum fuudo to sukaaɓe ɓuri. Woodi du jarol kullentereeje peewɗe ɗen no woodi baasi ko waddanta har cellal maɓɓe no docteur Arzika Aminatu loktorojo ñawto sukaaɓe nder loktorore to sukaaɓe inniraaɓe cawrete moddo so wi nana Hadiza Hassan.
Nder wakkati peewol gollol no waɗa sukaaɓe sappo yaago nogay gaddeteɓe loktorore amin de nder ñalowma saɗarma po faali jarooɓe bombonga lase iɗum ɓeydanaɓe ñawgum. Saarooɓe sukaaɓe wonduɓe ñaw wuce e saɗarma po faali no handi jara sukaaɓe maɓɓe loktorore nder wakkati. Inniraaɓe gattana sukaaɓe maɓɓe kaddule peewol ngam reenugoɓe ɓe kaɗeedo jarɗe ko feewi taɓe gattani ure non ni der cuuɗi ɓe kisini sollaare sarusi hawjini e fii laaɓal ɓe gaɗa ƴewtinagol ɓe kaɗa connol hano kulle gon ko feewi ɓe tilsina do sukaaɓe lokkol ɓe gatto kaddule jaangol.
Nani mbiya faware joni ko watto loktoroɓe golloɓe nder loktoroje gure ladde capanɗe joyoɓe département Tanuti e Damagara Takaya kam e gari le hôpital ngal Tanuti hokkude ƴiƴam ɓolum. Ɗum do no fedde loktoroɓe golloɓe nder loktoroje gure ladde Sigili ɗum no Abdu Natoki ardiɗo nde fedde nder région famini bandimin Mansour Alassan.
Min gari faamin kokka ƴiƴam ko fedde a foscom Sigili fedde noon de loktoroɓe gure ladde. Ministére hokkimin laawol waɗugo golleeji kewɗi nafooji ɓiɓɓe wuroɓe. Ɗum waɗi min gari hôpital mawɗo mo Tanu ngam min balliraɓe e ƴiƴam nder Sigila amin o. Komin tuugi ni woni waddugo balla minen gaɗa loktoroɓe capanɗe jeego'o yaago capanɗe jeɗɗi garoɓe faa kokka ƴiƴam maɓɓe. Yimɓe ladde paama ko fedde de singa kana gan sabbu maɓɓe delli no handi ɓe gadda balla maɓɓe ko watta min jara golleji amin ɗi yeeso dow fi cellal ɓalli maɓɓe denne ɓe nanganami.
Noni faware joni mbiya nimɓe hewɓe no ɗon boytoro ene loktoroɓe mawɓe bindirta talki ordonnance. Ɗum dow wawtugo jom en talki ɗi e sonnoɓe nder pharmacie ji mbawta jangude ɗum. Ado ko kapca e so donc loktorojo mawɗo loktoroɓe go nani ko wi alamin wachardo majju.
Rafi windirde no laaɓiri e rol coggu safaare no waawi waddande ñawɗo on enden saɗorna ngam ñawɗo on enden sa sonnire safaare de windanaaka sooda yaha yaroha. Ɗum ndu no waawi ñawnudemo na wadda safaare feereere yare ngam ñaw feerewu. Iɗum waawi du waddande binduɗo ɗerolgol enden gacce nder golle mum ngam nde ɗum yottanake ñawɗo on e mayde joomum no waawi jukki. Degon ko wadda ɗerol coggu safaare bindi mum to laaɓum nder mum ni no limte comri loktoroɓe ɓe enden na dimma ñawɓe waroɓe no keɗi ñawtigu. Amma ɗum fuu hana waɗude ɗerolgol enden bindi mum to laaɓum faa janngatako. Ga hannde ndu de en daari cottoɓe safareji ɓen nder pharmacie ji ɗi enden hana ɓe fuu gaɗi jannde pharmacie ndenne iɓe mbawi hokkude safaare gom nokkure wonde.
Coofal Komadugu yoɓe modifa ndiyam mum jippake waɗoɓe golleeji ruggaaji nonni ɓe komin on ko sarusi ona ha hawji cigilake fuɗɗude demal kalijeje muɗum ko laawal ɗiɗaɓal no Sabiu Alaji Ibrahim derketeur mo ona ha difa wi bandimi Mani Moussa.
Hectare uji kima ɗiɗi he ɗiɗi kanƴi goni nder ruggaji joyi gonɗi nder région Modifa CDA Chetamari AFN Boulangari e Lada. No woodi giɗuɓe ndema maaro hectare uji herme e capanɗe sappo e joyi. Nder hectare uji kima ɗiɗi ɗi ɗuuɗal majji fuu maaro wattete. Den alkamari hectare uji capanɗe joyi. Hectare uji koddiɗ ɗiɗo kando ɓe awatana salatu kan he tamati he albacce. Min keɓi awdiri chu dene e molo ko prodef wallirimin. Sayni minen domi awdiri maaro kan he alkamari. Gomnati he himɓe goduɓe bawɗe ɓe ballamin. Saɗarma mawɗo momin godi ni woni Rafi forage uji ngam de ni ndiyan ɗan soƴƴarake gaɗa to minen keɓa saɗarma sanne. Ɗum waɗi minen ƴama balla forage uji.
Emmanuel Jinyaka ardiɗo fedde leyɗe duniyaaru hawjinde fillanimɓe feroyɓe le jeɗɗire wittinde o waɗi jahangal ton nder région Agadez ƴeewoyde no fii ngurdam ɓeeninɓe feroyɓe wontere. Anise Karim bandimini heɓi yewtididde makko o famminiri hano ni.
Min keɓi saɗornam rafi famrude nder lewru men du enda faa ɗum waddi goɗɗo nder ummotoɓe leyɗe mu'en no yaha leyɗe tubakoɓe wartiraɓe ɓe goɗɗo maɓɓe maayi. Illa den ndu min durwi joɗɗinde laabi ɗi ballire daƴƴere heɓum caka himɓe ɓe pamra ɓe mbawdu joɗorade no woɗiri caka maɓɓe e himɓe huɓere den. Miɗen he durwude ko watta ɓe keɓane diyan jarteɗam kamɓe fuu e himɓe huɓere den. Min gaɗi du sigila hokkude ummoytoɓe leyɗe mu'en ɓe enden tikel gel ɓe jaɓiroa ñamdu ɓe gara ɓe jongana ko e maɓɓe. No woodi du kaden komitigo momin joɗɗini hawjo filla jonde caka maɓɓe e himɓe huɓere Agadez den. Komiti o du hawjoto filla firtude ko e hokkude habaruji nafowanɗi himɓe.
Sai garte yewtere meɗen pindinol seede awo dental bange leyɗe hirnange ɗe Afrika no anni renude ko emun e singude orgal sogeji bitengal tax force seede awo koro majjundi wondurwididde e golleji hirnyereji gonɗi no waɗe nder leyɗe sahel ɗen. Malan Isa Mahamman jon andal do filla tariki ardiɗo o bati joɗa kalen haali amma o wi bako noon no woodi kulal mangal nder o sigila. Moustapha Mamman Sani yewtide makko.
Ɗume woni koro joɗɗinol orgal sogeji CDAO force task o
fedde leyɗe jaadiyankoje gonɗe bange hirnange afrique ko wiyete CDAO no wonno joɗɗina hono orgal sogeji kotta uynaji sappo to wiyete tamale leydi Ghana ɗum ɗo hawrugol sembe leyɗe endam fu noon. No woodi gonɗo ballodirol dow fii kokkodirol kabaru so rusi on ɗon joɗɗinotenda Ouagadougou leydi Burkina. Min jiɗa andu gonɗa ni so ɗum waɗama fuu ɗum fondito fa wooɗa ɗo ɗotnade hakkeji leyɗe e koye muɗum en saabu ko sakiti endan hakkeji leyɗe endan ngala no jogira no woɗiri. Ɗum wonno so ƴeewama dow fii jippino laamuji ko wonno waɗe e nder leyɗe endan hunno ko laati saɗɗum noon. Keerol dukonɗan ni hono caɗal ko tawa e nder leyɗe endan ɗum saabi orgal ngal force task o endan wonno joƴƴine.
Caɗɗale ɗe woni no falani on dow joɗɗinol orgal ngal
har filla ceede gollitirɗe hunde saɗɗe sanne noon. G5 Sahel joƴƴinanoma Allah e leyɗe kaalayɗel ngal francir kañum woni ko joƴƴini ɗum. France kan tan hokkanno jawdi fa wallita on ɗum ɗon. En jiidu konno G5 Sahel o ko sakitowi laatawaki no woɗiri fuu yettaki to himɓe yiɗɗon endan kasendu so ƴeewama G5 Sahel on wawata wiyede joƴƴine fa reena tan leyɗe kaalayɗel ngal francir de acca leyɗe engalais no nigéria en worini enda ndene sodiawokte joƴƴini ngal ɗo orgal fuu ɗum hana tugade senda dow jawdi iwa leyɗe goɗɗe fa heɓa gollitire gollal ngal. Ceede ko hani watte e golle ɗe waɗa wonana millioji kemijoyi capanɗe joyi dollar. Wakkati kalte o nana ado a kuforme Ghana haali o wi eɓe jiiɗi ballaga leyɗe yaasi ndende soni ballaga leyɗe yaasi naati kamɓe soɓe kokki jawdi maɓɓe wajibi ɓe tawde kamɓe dabare le hen enda to ɗum ɗon du saɗorema mawɗo noon. Saɗorema o du wakkati goɗɗo leyɗe koye mum won caɗalɗe saabu kam waɗoto dabare wiya ni watte ni watte ɗum ndende so waɗi noon fuu hono force task o du laato e tako caggal ceede gattateɗe fa gollire no woodi fa hande ndu konna ni joote goɗɗe ko tawa e nder majjum saabu wiyama saabu so en ƴeewi leyɗe ɗen ndi hen noon fuu no woodi leydi gollidirta hal filla hokkodirgol kabarugol endam ɗum ndu konna saɗorma noon. Noon no ɗu saɗorma goɗɗo no woodi kam woni wiyama lewru janvier sogeji leyɗe ɗe pat kawra nokku goto fa joddo kalda dow noyi hani orgal ngal joƴƴinire. Nder wakkati goto on du ɓe ƴami ɓe mbi maali yoofa sogeji leydi Côte d'Ivoire ɗi jogui ɗin endam ɗenne hunde endan eɗum woodi joote sanne yal ɗum waɗi ko seedi yawno warra ni golle ɗen enda saabu ene andi fii sogeji ji leydi Côte d'Ivoire nanga Mali ɓe yarama sur
le
sali.
Le problème des militaires ivoiriens c'est entre les mains de la justice.
Ɗo wonto kibaruji meɗen tili e fulfulde kirten to jam hirti
mayne sorowa warde berne gawre
kettine studio kalangu do radio moɗo
studio kalangu yaadu leydi Niger.